kuwangala kuno kutulabisa ebintu sibo n'otunula n'olabanga bw'otenda bituusa n'abamu okutukubya enduulu ez'ekiro tubuleka abatakiriza enjala y'ekirunga etayisawudde okukeseza ddala mbibyanga by'okomba kweko kwanjuluza emba okufaanana agonya gwate mu matumbi ani gw'okaluubirira kufaanaganako omutwe gwe gwazodde abawaayirize ndige muwaayirize kirikutuukako olinjulira olulala nti ebirabwa bikyukanye ebyenyi ebintu bya luno okutuuniikiriza emperekeza ekijiriza leka ŋŋambe omugole atunula mu butuufu n'akirimwa nga kintu kigumu kifaanana ejjinja abaawulidde ku mbuga oluyogaano byabadde bibuuga mbiwaabira abantu tulirinyirira nnyo nga tudduka ebyalo kooti yeggulo yawoomye n'ekamala twalangidde kampala okuwoomerera ne tukalambira nga yeweegaana kobufe tugenda kukaluubirira ne bw'onoonyiga ogoba abatembe kooti eggulo yabadde ekwata omuliro nga kampala mukambwe okukkira ennumba ng'ate ne baawaabira bakira enswera enkubiko ne tunyumirwa ensisinkano ey'ow'amaddu n'omulufu oluganda pokuto kampala ekyayobba n'omweyolero poliisi kiuta n'asaba tukulinge olunatandika okusengeka empoza ye nti ababbi mbyalo simanyi baabagoba yasookedde kubafere neebuuza okulimisa abagagga emmundu eramule bwe yatuuse ku bwana obutona bunaakalala omuzimbirira obungi butyo bwavaawa tetuganye oba bakadde baabo baggwawo emizimu gyabululumira eno ntinze mbujune bumubbira abatuuse okukamala obumazi bwe byatuusa okire bya naayimuka n'agamba Kampala nti munnanfuusi obutabasasuzaawe beesulira n'atuuka n'okubuwa emmere yasuuliddwa n'obutakonwako ne butaayaaya bwe baabigambe kwe kutandika okukula nti oba n'oguliwe gukyolekamba bobe gwate muba nkyakuwaza okubaamu n'abalalu ono sikampiri ngisoolwa mukole nga ntya mukavuvuŋŋanako n'okuleekaana ne mwami byanfunaawe byamukwatidde amaka g'omukyala okugasulirira n'addange namuwongo n'alatta oyo mukwewozaako okw'okwejjingirizi yasose koteka mutwapalapalanye bw'amasannyalaze gamulimye byayiiya eby'essagala kwe kubikuba amabega ebintu byabadde mwakasiitaano buli omu n'atuwa empoza nga bw'ajuliza looya w'ekibuga n'alaga ekimwennyamiza kusuza abatakola ng'ate bakeera kulya bwe nnawulidde ebyo kwe kunaawuuka nze omuntu akwata gita nga bwe nnyimba ekimpala nkisanzire bukunja nate looya n'aŋŋamba nti ebiduula twabiwera bisiga endwadde biralusa n'abasoma bimazewo n'obufumbo bw'ababyettanira byebiinula n'abawulweka ne baddanja bebayeye ŋŋombo zatusula mu ngatto kodifuula nti nze kambakeerenja ngeera omuntu apakasa bw'abeera n'atabaza amazina Kampala n'amubuna galiibwe gatakutema lubale gakukubya ekibuno sekwera bangi batulise nga buli omu ensonga emuluma gy'aleeta bo bannamwandu ewaabwe ekituufu baddukayo nga bwe banesiba gye baamanyibwa bafe obukalaga eyakiikiridde bamalaaya n'ayimuka n'atema akalaliika eddala nga bw'alatta nga bw'atajja kuddayo kakibeere ki mbu bakasitoma nkumu ababettanira baasabye n'etteeka ery'okutongoza ebikiri bwe ekibuga kibeere n'engeri ngayo bigamba abamanyi okudigida omukiri ebikeesa babinaabe nga kusuulwa enkya ne mu paalamenti ekifo baakisabye baki kiri kwe kuwa muri mwa digri kwe kugamba kufukire daro muri mo ngabuli waruri miru waya gara jala muse nange Kampala ya Bogode na kubemeza kuwa maraya veyanika nse nabate ngamba ntiratu yetu kubie uchiba mukuna mirange shiro nemisana beru soku faba funguri nsambi esa kurusa neta nobu vivye wabururu mbona nobu kongo kuro wapakove kone ntumbwezi kwana nitulezi kwenye temuko myoko mwambira vaise nemi mweja kurusa nende vyo uwemo mbama kora gagamba kikane misindaro waje waga chakofe na yo watuseyo mwebikuli ya nevaka wana bagwagwa mwe mbanjalire ebibuga byabalufu abataswala mwensonyi wajezabalaga mwabawo okutwesa ettaliza n'abasoma kati nno Kampala asaba munnamateeka amuwa olukusa okulina ebiwandiiko alunge kalali mu nguli enkambwe ennyo amubayiire Kampala mukadde ebwe byatuusaawo n'emmeeya n'asituka Kampala teyamulinze nakwennyonnyolako mwamusibyeko obunyaga amuwunyiriza emyala Kampala n'akyumuka emiryango n'emmanju ekisinga okuluma Kampala z'enkwe zenge obuyonjo kukolerangako ddala empalana ye n'ayonjanga mwe mulegamye ebidiba ne muddanga ku sitekansa kulindanga sitekansa yita ku ngwa gye banyantudde neewunya ekivundu okusengula emizigo neegenda enyeenya omudaala gwe w'ebyenda bwogwira batonda obunyanya nenakati yatamye nnyo ne kuba amakanika n'abuuza bookugobanga engeri emenya etteeka olubeerera ne babanga bwe baasiiseeko okukyanfuwala ne bagufuulira ddala omulimu ne wayingira omusogozi w'obutonda ate n'obuzibityo gwa sepiki ennamba bambuuza ekiwero kya kontenti kyekyokumutwe yasonze ku kinyoozi koffe bino binaaba bitya mbwe yamwedda omutabuliiki omulefu empewo olwasunze nti ne nkufuumuuka ne gwekkata mu sepiti yange namba kiwero mbadde nsengejja gwe gundeesezza ate mu bafumbi b'emmere waliwo gwe baakutte n'ekipampagalu ekyakapiira akawedde okukozesa emirimu kawamatuse mu mayumba ga kalina ne kamansukira tawunukira akawaliira dokito lwawuliddeku ebyo n'ayimuka ne kaze mu luzungu olukambwe ate era ye ebigambo yayogedde bina kiwasitisikolera n'afuruma amasannyalaze okwewozaako kwa mulemye baamuvunaanya emidiri gyatukana n'obudde bwagatujjako era n'atubala yoba wano teganatumale wara ogatundira ki lwaki ogutulabisanga endali z'abazibe Kampala yamulangidde byamukoze n'obuseegu bw'empisa ne bw'aba asimba miti okuwemula okukufuula amagala ekwasa yatuuse ku basawo abaganda n'entya nnyo abalangira okumuwunyiriza cucu be baguza bannakirijja emindi zebakommonta era zezigenze ziwunza abafumbo n'abatali zafuuka mmere y'abakobebwa ku mirimu bannanga ekiri kubatannagisuula ate bonna yasoma ne bannawoomerwa emboona emirimu n'abalina bajuuzi bakiika bamekete waja bagidde naate kuba ebbaala mu by'okutonda omwenge ku nkya baabiweze abakumbi b'ekiro nabo ne beebuuza ti be banaakunywa amatumbi banaakuuma batya owa boodabooda kwekusuka eyombe tekyokubagoba tekiba kya buntu kulya kwekutulyaza amanyisa ez'omusolo n'enkuba etukuba nnyo pamiti zaatutobako ne babagamba bakomye okuleekaana baabaganya okubambira abayise ko n'omuze gw'okuvumanga abantu ne bakabasajja mu basonseko obwama ne babbulooka b'amayumba baalabise n'abamotoka abasabiddwa boogerebwe kyabadde kijjo binga tuwoza essango essula ez'obusale ne tuwumpuguma abasazi b'ensawo bomu kukyokooza bakayenye bwe basusse obutabbibwako mbunabo beenyiye okutigomya abantu naye ate lwe bakwatibwa bateebwa buti kumuisa watuwe tena ena jatu sasa no amarwa kono mwara mzinatulika barangide kampalo senza varumwana kunyango kwebanja kaya tule javacha ya matatandi kancha vapori mwara jani mwara mzinasa batu umulemu awakabuza kubapati nisipapuze kubebi buzo vienna vienna vyabalimi baba rangi tengu zeta kuba kumatu mwate vara kiwa pachaka nubo mwenge kambala yeshwa shwanyi na kamara ngano noru tondo tondo kwa tate nane kwa tondo walira na wemba zaba kapie kakwa nganye komu kunja ni shirugu nara kwa takili mabauli deva situse kwebali matebi kungu wabibabierira aba bisura baba sigatomi tujja kubireka tufo kukowanga omuolereza w'ekibuga n'asituka nabikangaliza munga baba bobokera ntegedde wali wafu naye kikimbuuza kishiwe mufo n'abamumutwesibako kobo kibokejo kyoga yampakola yoba ekyalo kiyita matoke kulya naawe jojo senyuke bukunjolabe ejimimo ojitamucheze wanchekeshe neze koti wotolizidisa mu matu obudde mpingayo yakutuliridde era omulamuzi kwe kujulisa ensala ye bweneebeeyo olutuulo oluddirira n'emisango egimu kampala giwabibupya empaka z'abannalulungi baziteesaako ne bannamawulire abeepapula empemuzi kizuulo oba bamala kwekobananga okufulumya ebifaananyi ebiwunyanga ebyawongo bonna n'aba obugoye buno obukundiso naawo ninga agaba layisensi zibuleeta mbuye kampala alina ebimuli ebimusanyusa sikumwanjalira mugabaakira ebiguudo by'ekitirini n'essaala z'ekiro nno baazikonyeeko naye ne simanya ddiini kyeyeba ezisoma era baayimiriza n'okubisokola ennyo bibeere bamukubya olutuulo oluddirira n'owa post office bagenda kumwanjuluza nga naye bwayanjuluza ebitereke bya banne yeeroboza n'okubuzabuza abanyini byo mbe babiweerezako n'abaweereza kwe kugamba kampala ye yatukyaye ennyo fenna nalumanya n'essaalumanya n'enzigi z'amawanika kwe kuzikwataggalewo aleme gye tunaatereka olumaloko talukugira lumaasa amanda ntigwe bwolirinnya olikusabuwaza nasswi abatayimwera bakagende kummuleko tuula oluddako enkoko nja kukikwata mumwa bwentyo olubeerera mbasibuza ssimbo ngamba agaliza okusigala mu ddembe kati nze ngenza okuteganya emimiro ebyolutuula oluddako nja bibabuulirako enze ngenza oddobonkanya emimiro ebyolutuula oluddako bibabuulirako batayimwera bakagende kummuleko olutuulo oluddako enkoko nja kukikwata mumwa nze mbaagaliza kusigala mu ddembe bwekyo olubeerera mbasibuza ssimbo abatayimwera bakagende kummuleko olutuulo oluddako enkoko nja kukikwata mumwa bwekyo olubeerera mbasibuza ssimbo nga mbaagaliza okusigala mu ddembe kati nze ngenza okuteganya emimiro olutuulo oluddako nja bibabuulirako enze ngenza oddobonkanya emimiro ebyolutuulo oluddako nja bibabuulirako batayimwera bakagende kummuleko olutuulo oluddako enkoko nja kukikwata.